ko te whāinga nui me ki, e te tiro e ahu atu ana ki te tau 2021, kātou mai, te matatini ki roto i a mātou i roto i te taitokiro. Nō reira, koe rā te whāinga nui, me te whakawhanake i te kapa haka, me te whakamahi i te kapa haka, hei waka kawe i ngā whakaro, i ngā hiahia o te rohe a haere ake nei. Nō reira, ai, koe rā te nui me te epi o ngā mahi kei mua i te aroaro.